Kichwa iko sawa mambo yote nisha clear Mbona utafry my idea Kwanza nsonge sana usije nona mekamia Wanangusha wapanga kitambo Wasione kimya kwamba leo na jambo Wanadani yeti niko bize na haso Kube na jibibisha niko pembeni ya
Baby, come take all my cash. For like a damn, say she got it below. Because I'm always getting the ash. Hey,
for sure, you know I got the Gucci and the Louis. These are the homies, all these niggas, they can see me. These are the niggas always trying to undo me. Baby, come sit on my mattress.
Let us sim, wake up, flight mode. Tia kwenye poach, mamba sije kuwa mengi kaja kuleta maugomvi. Si unajua mindo boss. Sim nyingi kila saa, alo, alo. Wanangusha wapanga kitambo Wasione kimya kwamba leo na jambo Wanadani yeti niko bize na haso Kube na jibebisha niko pembeni ya
You and me Took a free No one else To our stress Take it easy
Kende wapi tujibe
No one else To our stress Take it easy
Kende wapi tujibe